www.teamtunesmw.com.
Pass me the beat.
Kuchoka mushoplight, yanga ichayo ngoshopa kulaka water after kutopa. Zikulila soka milu, sininga pike funa kukona. Mawaso ndila wilile, kunchito nde sindi kuchomba. Bakomo bamuntu sindi kuchomba. Koma nditango fika pa parking lot, ndazamu ona Eliza. Alipatala nalipa phone ini, likwelu langa kuliza. Komano sana ndive then, ndinango kuwa Eliza. Sana jedwe anango jeuka nkundia ngana mozizwa. Nali mafuso, kwambili mapuzo. Ndita kumbuka zomwana chita, nali mazuzo. Zaka zapitazo, asali muntuso. Apa wapepa ochito walo neka mwaluso. Zomwana panga, nali okondedwa wanga. Life nali yovuta koma chomwa mafuna mapanga. Malonjezo analo chuluka kuto ila titomanga. Chomwe sinatiwe nja kutipa mwala ine na menye sankwangwa. Usiku umozi, unali usiku umozi. Kukona tose potuka mama wanadabwa kuti city lili mozi. Popa ndakalata, ndinkati wapita kwa mada. Ligi ila tiku wiki mwezi mpaka nazaka kumata. Chisoni na veza, unandi onjeza ka. Vuto sunka kwa nisomwe iweyo unandi lonjeza. Unkandi na miza, iwe sunkandi kwa nisa. Sanamu unkandi lilisa, pama sopa kundi mkazi limbisa. Ukanango teta, koma mpaka ochito tawa. Iwe ukanandi peta, unandi siya ndinkawa. Nanga nkanata nunalibe plani, mumoyo mwanga unali number one. Mwana kubadwa kana kalapati, zofuna mwana ndina nena lidi, unalibe plani.
Stream and download music at teamtunesmw.com.